timsafi.com.
Ayo yo,
Mr. Meloni. Jina langu chemeze doni.
Ate,
I see you.
Tusko, tusko, tusko.
Inasikitisha story yake, yanahuzunisha maisha yake. Aliwazika mapema wazazi wake, kazurumiwa mali na ndugu zake. Nyumbani akafukuzwa, barabarani akajilaza, ashureni nako akafukuzwa. Tabia mbaya akajifunza, shabani sigara na bangi akaanza kuvuta. Variamu pombe kali akaanza kukata. Alali shabani usiku anakesha, upole na tabia njema vikaondoka. Shebia kilivuta panga kurudisha nyuma. No shebi deka mbili, yes deka mbili. No shebia mekuwa gaidi, amebadilika. Lo shabani kawa msela, shabani sio bisho. Shabani, shabani uyo, shabani, shabani uyo, shabani, shabani uyo. Shabani, shabani uyo. Shabani mtani akaanza kuogopwa, kikutana naye shabani utajuta. Atakuibia, atakupukutisha, ukimbishia mapanga atakuchepa. Shabani sio yule nenjua, shabani namba chafu anasumbua. Kikutana naye shabani kimbia, shabani adivire mana waibia. Imadawa kulevya shebi akaanza kuvuta. Hapo mwisho wake unakaribia kufika. Paka majirani mtaani wakamchoka, kamundia tume shabani kumkamata. Eza mwizi arubaini likuwa Jumamosi kumi na mbili jioni. Ailewa sana shabani, kama kaida yake akaingia wizini. Hebasi ile kutoka tulaiya wapa, wakamshika shabani wakamkamata. Kampiga sana paka nguvu zikamuisha. Hapo mwisho wake ndo ukawa umefika. Shebi akilivuta panga kurudisha nyuma. No shebi deka mbili, yes deka mbili. No shebi amekuwa gaidi, amebadilika. Lo shabani kawa msela, shabani sio bisho. Shabani, shabani uyo, shabani, shabani uyo, shabani, shabani uyo, shabani, shabani uyo. Aulikuwa ujui, akira mtu achafu zake, kuna chafu zangu sasa. Enakubali sana mama didi, mama diro ni cheni Marekani. Na mjomba Shomi, mjomba Kagere. Na supporter Gagarino, na zungu Taira. Haila ke, lazimi kausho, sa Kagere na ndalaini Kitengo. Shadow power, daomo. Achuwezi na meneja Mwalabu. Mashatu wa Sumaye na Bezema Benteke la mama Noma. Kofidi babake na Ozili na Lufalo Moroko Chama. Wedo ni kiwango, kiwango gang. Na siso we pengo mapilau. Sosi msafi,
Dachi msafi.
Kwa wadachimsafi.com.